Na o kgotsofetse ke ditheko tsa medical aid ya hao? Join us SamoMed Medical Aid. O fumantswe pheko ya karetsang ya private sepetlele sefe kapa sefe Afrika Borwa ka ditheko tse keke tsa o siya hula ka thata o sena tjhelete. Join us SamoMed o kgone ho laola tjhelete sa hao hantle. SMS-a lebitso le nomoro ya hao ho 47892. Re tla o letsetsa. SMS ja 50 cents ho na le dipehelo. Kapa etela www.samomed.org ho joina. SamoMed, real heritage, real people, real healthcare.